Evido TV, Singeli, Malega.
If you namjua Vido Boy, wewe, Baba JJ.
Kika bamba, kika. Mbwido, leta ubishi yo wapandishe tena, kinachotokea misipo. Wana, Mbwido kasema ataki watu.
If you namjua Vido Boy, wewe, Baba JJ.
Basi akija atasema mwenyewe. How see you? Tende bamba.
If you namjua Vido Boy, wewe, Baba JJ.
Atari! Nakupenda sana. Nakupenda sana. Vido wa wapi uyo? Vido wa wapi uyo? Vido wa wapi uyo? Vido wa wapi uyo?
Gevido TV, Singeli, mabegani. Mabegani.
Nani kasema tusipande stage ini? Hapa tunapanda, tunaibiana sio? Shika, 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 kwa. Kwa, 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 kwa. Amna kupanda stage ni usipande stage.
If you namjua Vido Boy, wewe, Baba JJ.
Iyo kwa simamu mkwe wangu.
Mbwido, watuwe mbwido. Kama natuwe, watuwe.
Hapa tupandi, atuibiane usio. Shika, bamba dulia. Hapa tupandi stage ni wala tuibiane usio. Wote chini, piga chini, piga. Kwa shima msakadere. Msakadere kanambia kijana haki ataki wote chini. Piga bamba tundoki manangu.
If you namjua Vido Boy, wewe, Baba JJ.
Watu watu oswairini. Ana utamuhundi siyo. Meneja niki kwa shima. We do what we do what wanangu kono akulia weka juu wa kushoto si wache wote tupige makofi asiyepiga wewe kono akulia weka juu wa kushoto si wache wote tupige makofi asiyepiga abupido wewe kono akulia juu wa kushoto juu usanisha nataka nisikipa.
Hii nayo ni ya Gevido TV, Singeli, mabegani.
Wakushoto chu, kuzanisha nataka nisike. Nataka nisike, pa, 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 pa. Nataka nisike, pa, 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 pa. Eksi wangu kome kunipigia. Aluko na sieyo. Baba, eksi wangu kome kunipigia. Kuna mtu anani udumia. Vido, wesuri nikata ukaniona nini? Kono napiga simsa kwangu mesau nini? Ebu chukua MC na mapenzi ya kushea. Mwone kwanza bichwa lake meno kama mama shea. Tulia sula mbaya shepu mbaya wenda kwa na kushanga. Ando mana ukipiga picha filter na kukata. Basi mwashenya somele chinziro. 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 Wanangu mnocheza kati ngoja kwanza niwambie. Nite Mbwido Swahili kidi vyovyote upenda vyo. Fundi wa kupiga pasi sina budi ingisie. Nindo kiboko wa shamba waso nijua nijuo. Kandiri kuwa chini kipindi kile pota kala. Kindo alinisha jini na poka nyagi wa shamba. Kama upepo na Mungu wakajaria. Nikapiga mgumbele wa bongo nikaingia. Siku special wanangu nikakimbia. Watoto wa uswahili nindo nilipo kipiria. Kwipe Mbwido wa watu yo. We do our duo. Nanza kudundia kama kiki kona bicha nipate Nabambia, nabambia maskini kwa kusa unase Wapimbia, wapimbia ndo chakisa mtuto mate Natomia mwendo wangu wa propaganda Bamba, kama unajikubali makope pigia panyo Kama mpenzi wa sinkeri makope pigia Bamba tulia, mademu wapendi Anaitwa tajiri sura Waselenisha jodinari Wakari mpiti Anaitwa beka blandi Mesari tiago Uyo Wakari mpiti Oyawe Oyawe Pino Oyawe Oyawe Mesele gosh 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 Nini Wote napenda gosh 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 Wendo wa gosh Gosh Nini Dom 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 Seregari mega kaza Napenda ku, napenda kubaluza Oh my God, forgive me Oh my Lord, don't leave me Oh Lua, believe me I don't change, don't need me now What it? Sisi ki Nini Sauti dogo Nakama wewe shoga naomba usimame tu ila kama mwanaume kweli makofi piga kwa juu Nakama wewe shoga naomba usimame tu ila kama mwanaume kweli makofi piga kwa juu Mkono wa kulia weka juu wa kushoto usiuache wote tupige makofi asiyepiga kwa Wanangu mkono wa kulia weka juu wa kushoto usiuache wote tupige makofi.
If you unamjua Vido Boy wewe Baba JJ
wacha tupige makofi kwa speed jump and jump jump and jump jump bado tupige makofi kwa speed kidalari mkari Turia mara unasima kuo Turia, oya unajiita malaya malaya gani mshamba Unajiita malaya kiunoni upai shanga Unajiita malaya malaya gani mshamba Unajiita malaya Fido, sikia Kwanza malaya hauna kwako, wapanguo za wenzako Unajiita malaya unatumia simu ya mkopo Malaya unanuka jasho, ueleweki upo upo Usijiite malaya wakati atupajui kwako mshamba Mbati pati tonye shomaraya Weka tomaraya Tonye shomaraya Mbaka tomaraya Tonye shomaraya Wela tomaraya Tonye shomaraya
Oya unajita maraya mbe wa mtu wa umiliki Atawe maraya gani ya ulalana kudati Usijite maraya ela kula tuptiani Turia maraya kula ushite Ela ako mshedede Weji shauwe kwenye mipombe ukisima kubebe Maraya hauna kwako Watepea na watoto Kama kweli uwe maraya
Inayo ni ya Gevido TV Singeli Mabegani Kwa
katikati tonye cho maraya Watoto torino tonye cho maraya Wana cho maraya Tonye cho maraya Waka cho maraya Tonye cho maraya
Kama unajikubali makofi piga kwa juu Kama penzi wa sekeri makofi piga kwa juu Leo naanza na pesi hatari watu nijua ndo watanijua Ukipiga bitikari zianda fili mina shirimua Nilipotoka nimbari kuimba kwaya na kubana pua Sana nito na fidari ukiatipa wana kupasa Soma beri, soko pia, soma jeje, sofiche Sweso ananitania bebe sina nita So singeri, so bibia, so singara no seshe Kula nanita timu watoto wa uswaili Nimejitapotea, nimejipatea, leo cha moto mkia kiona Walosema nitaferi, ndo asha feri ni mwaona Nizanguti keri, nitamwido mtu mzima Siyo mtu mzuri, madogo asinja kapima Nani, usaili kiri, nani, nani, nani Turia, amona jikubari, mago pipinga Wamelege nisame Ama pinto sikiri, mago pipinga
If you namjua vino boy wewe Baba JJ
Tunajua tunaimba wote sio Uyo Sigia Siwe sisema najuta Baku nilipofika Hakuna mudi wana mkukua sifia Siwe sisema najuta baby Siwe sisema wa mungu naichukia Kuna mwanangu chikila samati profesa baba tuna baba Aki ya mungu tuwa pichi kukicha kwa mkuto alikuwa msada Hila natambua ya kwa mwanangu sijakabirika Kama nakosea wido mjogo wenu nakirima mbosa Hila natambua ya kwa mwanangu sijakabirika Kama nakosea wido mjogo wenu nakirima mbosa Usema kweli nani Nuba, nani, nuba, nani Nabi tusija sema, mama sema Nuba, nani, nipira Una wengi mena, ona, kwa mtu, ona, kwa mtu Nabari kila mbana, tuwa jema Mwote vina waombea, basi naomba Sacha Tajiri Nobody Tajiri Pira Nobody 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 Hata ya nini tugombane, tukwazane Ya nini tuimane, tununi ya nini Tafiki kuu Ila, saluti pata poja njimi mwanangu wa siku zote Nitamu pa marigi sitambie Uwe kanisa idia, akani chukua Kunileta wa mungu wakani pokea Nika pambania, kuwa nikantia Nini moja utumbo ni Chini, choi na kwa kinyonge Wanangu wakicheza chini Choi na kwa kinyonge wote tupande stejini, wake asiopanda wote tupande stejini, asiopanda watoto wake tupande stejini, wanapenda chini tupande stejini, wengine wapo 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 chini tupande stejini.
If you know you have been a boy, wewe
Baba JJ.
Oh yeah, we. You got a big ass team, anataka tuachane. Kanita jam team. Yeah, I'm a big ass team, anataka. Huyu mchunga mwenda simu ngoja kwanza nimtukane wote. Rebecca Black, the man is a man, is a man. Get out of it, come on, it's a, come on, it's a. Whoa, come on, it's a, come on, it's a. Where to be me, man? What for an interchange? Where do you mean, Papa, for the echo? Where do you need the sun? I can't look into it, you know, yeah. Shadare kimwene nuna siya joto. Kati songu shadare kimwene nuna siya joto. Nungu shadare kimwene nuna siya joto. Nungu shadare kimwene nuna. Kapo kati kati dare chante. Nungu shante.
If you know you have been a boy, wewe
Baba JJ.
Run out of rama simpe.
If you know you have been a boy, wewe
Baba JJ.
Malume, malume jo, malako, malume, malume, malume jo. Naso kwamba simpeni, so kwamba simtaki. Naso kwamba simpeni, so kwamba simtaki. Wekumbeni patani ni kampani. Ya kisera wana mwame patani ni pangwani patani na kuni penda mingi sama pesa. Ya kisera
Gevido TV Singeli mabegani,
mabegani.
Download show live mpya kupitia videoboy.com
kupata nyimbo mpya.